Alright, mpulapula mhlobo wene ne FM manje bengazozibini ke phakhe kudalo intukwezemidlalo inkosi kakhulu ke naphaku apha naphawu esona ebekhona elapha esivile ke sivile umongameli womzansi Afrika uthethile kwafanele ntobana ke kuba nathi sifuna ke sibe kanti kuyawuthiwa nathi esingu zero ku emveni kwala 21 days bekanti sawuyenza yonke into fanele ntobana ke ibe kanti umongameli uyithethile. Sijonge ke isikhokhelo kwezemfundo saqhubeka kaloku kunye nawe mfundi siyayenza ntobana ngoku nihlele makhaya kumane kubuzwa ntobana tyhini bazawuncedakala njani abafundi sithi kuwe ke hlala uphulaphule umhlobo wenene FM. Siqhubeka ke ne-mathematics namhlanje siyawube sigxile ke kwi-trigonometry. Mnumzana uMjomeni oyi-subject planner ke apha eMpuma Koloni sawube sithetha kunye naye. Sibongile James noThando kaRobothi bakuphathela ke inkqubo yethu yanamhlanje. Andifuni ubani bendiphozisa amaseko ukuba ndijonge nexesha phaya. Mnumzana uMjomeni, masikwamkele tata kumhlobo uzibulisele kubaphulaphule.
Enkosi kakhulu sisibosi, ndiyabulisa kuwe, ndibulisa kubaphulaphuli bonke bomhlobo wene-FM ngakumbi kubafundi abenza i-mathematics. Mandibafake bonke grade 10, 11, 12.
Right. Yes. Okay. Yeah, le ndlela kwayitshona basibafake bonke ngoba baye benyuka ngokunjalo. Mnumzana uMjomeni, ndizawunikela kuwe data ngoba ngoku abafundi baxhomekeke nalapha kakhulu kumhlobo wenene FM kule nto ye-coronavirus eyenzekileyo ngoku kwindawo zonke jikelele. Manikele kuwe ke sijonge ba zeziphi iindlela zokucholachola amanqaku mhlawumbi nezinto ke ezithi babi kanti bazenza ngendlela engafanelekanga. Manikele kuwe ke data.
Enkosi kakhulu sisibushi, masibulele kakhulu elithuba umhlobo wenene usinika lona kuba kaloku siyayazi ke kodwa uba besihlala silifumana elithuba ayiyo nento yoba mhlawumbi kukhona isisimo ilizwe elikuso ngoku, kodwa ke ngoku ithetha uba abafundi bazawufama bayemamela kakhulu inkqubo enjengale yemfundo apha umhlobo wenene kuba kaloku ithetha ukuthi njengoba bezawube besebehlele emakhaya nje bona and kukhona ne-announcement lekamongameli, ithetha ukuthi loo nto leyo funeka baqhubeke befunda besemakhaya. Ibe ke ngoku iradio ngakumbi ke umhlobo wenene esiwaziyo uba umanyela ngabaphulaphula abaninzi uzawufikelela kubo kwezokona bakuzo noba umntu uzivalele endlini iradio unayo efowunini yakhe. Badla ngothi ke abafundi, hayi mna ekhaya ayikho iradio, ndibuze uba unayo i-cellphone. Athi ndinayo, ndithi unayo ke radio, ambokhangela iradio utsho uphulaphule. So siyalibulela kakhulu elithuba msasazi kuni nakumanagement yonke sisithi bafundi sebenzisa elithuba kaloku wena kuba sizawuthi xa izinto zibuyela sibe sibuya ke ngoku sekukhona i-pressure engumangaliso yoba ke ngoma kuleqwe kuyiwe ngapha nangapha ube ke wena ke ubuphulaphula ubambile umcimbi. Uthi athi efika utisha lapha eklasini akhona nje mnandi njengoba clever ke mfundi, athi efika utisha la introduce ndiqomba urhalela umkhokhela kuba ubuyive apha kule nkqubo yomhlobo wenene. Siyabulela kakhulu ngayo loo nto leyo. Ndithi ke mfundi namhlanje sekushiwo kwathiwa trigonometry. Eli gama lithi trigonometry ke ndingalicalela kubini, ndithi le part ithe trigono which is taken from a Greek word trigonon, which means a triangle, right? And then nala part inometri, which means to measure. So it's a triangle measure. Ithethe ukuthi kumfundi siya measureisha apha i-triangles. Zimbini ke izinto esizijongayo kwi-triangle, ngamacala ne-angles. Ngamacala ne-angles. We look at the lengths of the sides as well as the magnitudes of the angles. The angle kaloku mfundi ifonyishwa kudibana kwe-lines ezimbini. The angle ifonyishwa kudibana kwe-lines ezimbini mfundi. Ithethe ntoni ke laa nto? Ithethe ukuthi njengoba nje ke i-triangle inamacala amathathu, ithethe uba nee-angles zayo zintathu. Phaya ke kwa-grade 10 mfundi, kuba kulapho le topic i-introduce khona, ufunde ngale nto esithi zii-trig ratios. I-ratio ke yintontontonton divide by yintontontonton, yi-ratio leyo. Uba unotshaye nge-A, B, C. U-A, B over A, C yi-ratio leyo. Kuba kaloku i-ratio iyabhalwa as a fraction okanye iyabhalwa kuthiwe 1, mhlawumbi 1 is to 2. Laa nto uba kube khona laa colon phaya ithi 1 ezaa dots zimbini bhalwe uthu ke ngo 1 is to 2. Iphinde ibhalwe as a fraction 1 over 2 okanye 1 divided by 2. So i-trig ratios ke mfundi zii-6 uba ungakuziqaphela phakwe triangle zizaba yi6 so phaya kwa gradient uzenza zo yi6 ke u sine u cos u tan ngu cot u sec u cosec kodwa ke xa uya kwa grade 11 and 12 kuthiwe ngoku focusa kwezi zintathu kuphela ngu sine ngu cos ngu tan ngu sine ngu cos ngu tan kwa grade 11 and 12 mfundi zeke ngoku wenze izinto ezohlukeneyo ngalo sine nalo cos nalo tan ngiqale ke mfundi emuva ngakumbi ke onkanthi ya ku grade 11 ndithi funeka wazi lento sithi zi definitions definitions kudla ke ngodrawisha i triangle ephaya kwi first quadrant mfundi i triangle ephaya kwi first quadrant ibe necala esithi hypotenuse elisuka kwi origin lisiya abaphakathi naphakathi kwi first quadrant ibe ne vertical line and then i horizontal line be along the x axis sicho sithi sino angle engu theta phaya mfundi le part i vertical okanye le line i vertical sithi ngu y i hypotenuse that is the longest side sithi ngu r ecala le horizontal sithi ngu x so sibe no x sibe no y sibe no r phaya sithi ke ngoba sisenza lento sithi zi definitions sifuna u sin theta no cos theta no tan theta u theta ke is any angle sisho sithi u sin is equal to y over x sithatha ke lanto sithatha ke acronym mfundi udla ngoyisebenzisa ethi so kha toya so kha toya s o h c a h t o a s o h c a h t o a ithetha ndoni lanto mfundi ithetha ba u sin is equal to opposite over hypotenuse. U cos is equal to adjacent over hypotenuse. U tan is equal to opposite over adjacent. Icala eli opposite licala eli kude. Icala eli adjacent licala eli futhana okale elo yamene nalonto uthi li adjacent kuyo. I hypotenuse is the longest side of a right angled triangle which is always opposite we right angle. So ithe ukuthi ke mfundi uyakwazi ngoku define usebenza lento sithi ngu so kha so yeah so sin is y over r cos is x over r and tan is y over x mantinde mfundi ngokwe definitions kwi trigonometry xa une triangle ekwe ephaya kwi first quadrant eno x no y no r u y e vertical u x e horizontal u r e hypotenuse u sin theta will be y over r cos theta x over r tan theta y over r the definitions kulapho ke mfundi ilele khona lento ye trigonometry kweza definitions then ke ngokulandelayo ke ngokusijongayo phaya kwe trigonometry lento sithi yi reduction formula ukureducea
okay
apho ke ngokuza banezinto ke ngoku angles ezimbini utsho uyi reduce make sithathe ke sithi cha kancinci ke ngoku
kakhle ke silungise ivenkile sizoghaye kasi kakhulu sizawuphinda ke mphulaphuli sibe kanti sawuqala phanga ke kwi reduction formula xa sisibuya sinceda wena ke mfundi ka grade 12 kuhle ke bazali ntobanimani bakrweca qho ngobusuku phanga 8:30 kwinkqubo zonke zomhlobo wena ne FM as a SABC education samane ke sinceda na kunye nabafundi
Yonwabela ukonga ukonga kolele kiyo kwa ipasika kwa Shoprite Liquor Shop. Fumana yi 750 ml ya butile Smirnoff 1818 original vodka yo 1,999. Naya 6-pack ezimbini ze 275 ml ze Brutal Fruit Sparkling Ruby Apple nge 100 rand kuphela. Zifumana kate kube yi 13 ka April kwa Shoprite Liquor Shop kuphela. Akuthengise abantu abangaphansi kweminyaka yi 18. Sela ngenkathalo.
Khanyisa isibani sethemba. Uphembele lobulungisa. Thina sisizwe siqaqambile ngokukhanya
ndilidanga ke livuthayo kwaye umzimba wami ngowamndodwa ndiyazikhethela ukuba ndenze ntoni ngawo ndiyazikhethela ukuba ndihambe phi
ndinentisakalo evutha ngaphakathi kum etyatyiswe ngembali yelizwe lethu ndibulela kakhulu ngesenzo sokuzincama saseSharpeville
xa sisonke sinentisakalo engenakuthomalaliswa nayintoni na
Hashtag carry the torch. Uphakamisa amalungelo oluntu omntu wonke. Biyozela ihuman rights ngale nyanga ne-SABC.
Umhlobo wenene.
Right, kwamkele ke wena mfundi othi ungena uvula nomathotholo wakho ngelixesha nawe ke tishala kuhle xa imali niphulaphula nizomane ke nibakhumbuza nibakrweca ngobukhona okutishala obesifunde kuvuka phela wathi sina iWhatsApp groups bongile yabantwana besikolo nitsho nje nina nakwipromo zenu bakuza kwenziwa ntoni sawuthumela thina kuWhatsApp groups zethu kwenzela into yobana ke abafundi bethu bazophulaphula inkosi kakhulu ke kwasesikolo ingathi ithemba lethu othemba labantu pha eGeorge sikhokhela kwezomfundo ke namhlanje siqhubeka ne-trigonometry siza na ke kwi reduction formula manikele kuwe mnumzana wam njomeni
enkosi kakhulu siboshi siyabuya ke bafundi and yasivuya ke kuzive izinto zithethwa nge WhatsApp group o WhatsApp group abakhesi basebenzisele imfundo siyayikhuthaza kakhulu lonto leyo kuba kaloku lapho isisherisha khona information naxa sizawungena apha kumhlobo wenene siyatsho siyisasaze ilizwe elilonke liphela ngakumbi province le yethu abafundi batsho bawubamba umcimbi baphulaphule siphinde futhi sisherishe ne-information in terms of i-resources esinazo siyayivuyela ke xa khona izikolo ezinjalo esithi zinayo loo nto leyo nam ndikhona kwezi WhatsApp group kwezinye zabafundi ndikhe ndizilandele ndiqonda uba okay abafundi bayancedana phinde futhi ungene ke ngoku as utishala xa ubona uba hayi noko ngoba bephikisana kwiinto ezinjalo masibanike loo freedom abafundi bayakwazi ukuyenza loo nto leyo xa ndibuyela kwi-reduction formula ke ngoku i-reduction formula ke ithi une-trig ratio which is usine ucos utan and then ke ngoku instead ba ube no-theta nje oyi-1 ube nento ezawuthi mhlawumbi 90 degrees minus theta okanye ube nento ngu-180 degrees minus theta okanye plus theta ube nento ngu-360 degrees minus theta okanye plus theta uthetha ukuthi ke ngoku une-angle ephaya idla ngoba zeziya ke zikwi-cartesian plane remember ngu-0 ngu-90 ngu-180 270 ngu-360 iphinde ibe kwazezi angles zi-1 zibe zi-negative zi-positive angles ne-negative angles mfundi uqaphele so ngu-0 ngu-0 degrees 90 degrees 180 degrees 270 degrees 360 degrees so uyakwazi ke ngokufunda uba xa kuthathwe enye yeza angles ze kumayinaswe okanye ku-edishwe utheta or utheta kumele any angle ke mfundi ingangu x ingangu alpha ingangu beta ingangu so xa ngisithi theta it means any angle which is an acute angle xa ngisithi acute angle ke mfundi yi angle between u 0 no 90 degrees greater than 0 but less than 90 degrees so masithi umzekelo uno sine 90 minus theta umreduce kanjani u sine 90 minus theta now zimbini into efuna ukuzijongile phaya ufuna ukujonga ba ikwephi iquadrant lento ithetha ngayo uzogqiba ke ngokuyijongile uba ikwephi iquadrant ujonge uba i-positive na okanye i-negative le nto ithi ikwephi iquadrant izawunceda uba udecide uba i-positive okanye i-negative na yinto ayoqala leyo so ufuneka uyazi uba i-positive okanye i-negative i-trig function then into yesibini ujonge uba iyatshintsha na okanye ayitshintshi mhlawumbi kungathi zintathu ke wena ke ujonge ukuzibuze le mibuzo ikwephi iquadrant uyilocate bikwephi quadrant i-positive okanye i-negative utsho ke ngokwala quadrant ubuthe kuyo iyatshintsha okanye ayitshintshi ujonge ke ngoku u-90 okanye u-270 le nto yotshintsha ndizawuqala ngayo ujonga nje u-90 okanye u-270 noba u-positive noba u-negative uyazi uba uba ibingu-sine izawutshintsha ibe ngu-cos uba ibingu-cos izawutshintsha ibe ngu-sine nazo nje izinto ezitshintshayo ngu-sine aye ku-cos ngu-cos aye ku-sine xa kukhona u-90 okanye u-270 noba u-positive noba u-negative na so le ke ngoku yoba i-positive okanye i-negative uyijonga phaya kwi-cartesian plane yakho kalo mfundi remember laa nto idla ngothi ASTC abantu ke bathi yi-cast rule beyiqala kwi-fourth quadrant okanye bathi all stations to mhlawumbi Cape Town okanye Coffee Bay whatever so uyibambe kanjalo kodwa banendlela abafundi abayibamba ngayo laa nto so usine 90 minus theta umzekelo u-90 minus theta ukwi-first quadrant but because ke ngokukhona u-90 atshintsha abe ngu-cos utshibe ngu-cos theta so remember uba kwi-first quadrant all trig functions are positive masithathe omnye umzekelo sithi u-cos 180 minus theta 180 minus theta ukwi-second quadrant ngu-cos lo sithetha ngaye so i-180 laa nto ayitshintshi u-cos u-negative phaya because ngu-sine o-positive i-answer ibe ngu-negative cos theta sithi mhlawumbi unotan 360 minus theta 360 minus theta ukwi-fourth quadrant utan pha u-negative so i-answer izawuba ngu-negative tan theta so zibambe ke mfundi ezaa zinto zama uyilandela i-reduction formula sigqithe ke sikhawuleze siye kwi-identities i-identities ke mfundi le nto ithi i-identity ke ndiqinisekile umcimbi uyawubamba uba i-left hand side is equal to right hand side sineendidi ke zee-identities ndingezibala ndidla ngozibala zibe yi-4 This is the four ezona identities zinazo. Eyokuqala ilento sithi quotient identity. Ulathano mfundi. Xa ubona uthan kwi-trigonometry, xa inguthan theta funeka umreplace ngo-sine theta over cos theta. Maniphinde mfundi. Xa ubona uthan kwi-trigonometry, umreplace ngo-sine theta over cos theta, uba uyasimplifya okanye uyaprova i-identity. Iza kwenzela ubomi lula loo nto leyo. Eyesibini, bele identity sithi square identity. U-sine squared theta plus u-cos squared theta ulingana no-1. Maniphinde mfundi. Sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Bamba loo nto leyo. Ithe yokuqala tan theta u sine theta over cos theta. Eyesibini, sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1. Then eyesithathu ke ngoku ibeleke sithi ke ngoku zi compound angles mfundi. Hamba uyibale kuyijonga phaya kwi formula sheet ke yona ke kuba uyayinikwa yona kwi formula sheet. Ndakwenza nje umzekelo ube yi 1. Ndithi u cos a minus b is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Ikhona ke no sin A plus B, no sin A minus B, no cos A plus B. So funeka ukwazi ukuzi expand nokuzi reduce ezazinto zikhona kwi formula sheet. Baleka uye phakwe formula sheet mfundi ujonga eka cos uyi expand kanjani, eka sin uyi expand kanjani. Then ugqibela I type identity is a double angle identity. Mhlawumbe xa ingu sin 2A nakanye ngucos 2a is doubling the angle. So funa ukwazi ikhona nayo kwi formula sheet umzekelo eka sin 2a is equal to 2 sin a cos a. Sin 2a is equal to 2 sin a cos a. Baleka ke mfundi uyozijonga phaya kwi formula sheet ke ngoku nazo ezo ke ngoku identities ezo zimbini.
All right. Make ndikubambe nje kulo ndawo ndikhangeleke into yobana ingaba bakhona nabafundi ngexesha abafundi abantu babekanti bangazibuzela naphanga ke kuFacebook.
Sitsalele uceba ku-089-410-3333.
Alright, sesiqala phanga kuFacebook uvile kinombolo ngu-089-410-3333. Uqoqo dala yena uthi ucela ubuza uthi xa kungulo mbuzo nanku ke solve for x of sine x plus 30 degrees is equal to minus 0.2 where x is an element of minus 180 degrees. Phelele apho mnumzana unjoma unjomeni kulo mbuzo sena ukwangoku ngoba owe compound ke uye wathi usibonile ucela ogxile phakathi kwi compound angle.
Good. Okay. Right. Lo qala umbuzo siboshi uthetha nge equations. Yilento ke ngobe ndiza uthetha ngayo because trigonometry ndi summarize ngolu hlobo. 1 zi definitions ndithethile ngazo mfundi. 2 yi reduction formula ndithethile ngayo. 3 zi identities ndithethile ngazo. 4 zi equations ke ngoku. Kulapho ke ngolo mbuzo uvela khona. And then eyogqibela into A5 ibe zi functions. Then eyogqibela ibe yi solution of triangles and oka sine rule no cosine rule no area rule. Ezi 2 ke ndirhalela uba singathethi ngazo kakhulu i functions ne solution of triangles. Mhlawumbe sixa sifumene ngithuba sizigqibezele zona. So make ndithethe ngayo kancinci equation le. Now ilandelayo ke le into benza ungena kuyo le equation mfundi. I equations zaka trigonometry zine types and ithi xa ndizisummarize ndithi ziyi 4. Le type ayibuzayo umfundi ngu type 1. Sine into x plus 30 degrees is equal to negative 0.2 umzekelo. Right? So into endizayo phaya ke mfundi once ibe ujonga isine kwi right hand side uba i-positive na okanye i-negative kulapho uzawulocator khona ii-quadrants zakho. La sine ikwi right hand side kulapho uzawulocator khona i-quadrants zakho uba lo sine kuthetha ngaye u-positive p kweziphi i-quadrant e-negative kweziphi i-quadrant. Umzekelo lo mzekelo umfundi awubuzayo phaya i-negative. So ithetha uba ii-solutions zakho zizawuba kwi-third quadrant nakwi-fourth quadrant. Kula ASTC mfundi, ASTC, A stands for all ku-first quadrant, S stands for sine ku-second quadrant u-positive, then T u-tan u-positive ku-third quadrant, C ku-fourth quadrant ku-cos o-positive. So engamentionwanga i-trig function ithetha uba i-negative. Umzekelo u-sine u-positive kwi-first and second quadrant abe negative kwi-third and fourth quadrant. Now laa mzekelo ke ngumfundi azenawo phaya it is sine into x plus 30 degrees is equal to negative 0.2, I think. So once made negative, it turns out its solutions are confounded. This is about we third quadrant, now we fourth quadrant. We third quadrant get 180 plus reference angle. We fourth quadrant with 360 minus reference angle. So in the funeral delay angle, reference angle. Reference angle, for a reference angle, you don't use that negative sign. I will say this negative sign without offer a second function. Okay, you shift the calculator. You should offer the answer is the right hand side. That's 0.2 by being 0.2. And then I am negative. The upumene answer is about the acute angle between 0 and 90 degrees. Ucho uthi low angle ye reference angle yakho. So kubuthi la negative ke ngoku ebethethe ukuthi usign u negative ku quadrant zezimbini ku third quadrant na ku fourth quadrant. Ucho uyi locate kanjalo. Then enye type ke le type udla ngoba no sign mhlambi into x plus 30 still is equal to kwelinye icala kube ku cos ke ngoku. Fuma siba kwelinye icala ngo sign kwelinye ngo cos. So kufuneka ubambe londo leyo bafuneka utshintshe enye yezazinto endidla ngoba mangutshintshe usign uintroducer u 90 degrees ke udesign into 90 degrees minus ndondoni. So uyazi uba ikwi first quadrant but khona u 90 ithetha uba ngoku iyatshintsha pha. So uba ubengusign uyenze ibe ngucos but ufakele la 90 degrees. Enye ke itype uxa unomhlambi 3 sines theta is equal to cos theta. Ubone uba ngoku i-coefficients is azifani. So it had a good London leg and we divide both sides by cos. Once you divide your cos came from the good of Vela Utan, remember, we sign over cos of money, Utan. Ucho ke ngoku xa general solution le andinike yona umfundi is a simple trick equation irrestricted kwi angles ezithile. So uyakwazi ukufumana angles. Xa general solution ke umfundi funeka ukuthi loo nto uyifumanayo uthi plus k times 360 degrees usogqiba ucacisa uba uk is an element of integers. Ndingazi summarize kanjalo ke i-equations. I-solution of triangles ne-functions masiziyeke zona for today.
Ukhona uthi ukubanengu ingagwetyana uthi if you have a negative angle, what do you do?
Negative angle?
Yes.
Okay. No, that's good. That's a good question. I negative angle kaloku mfundi yona funeka uyazi intoba apha kwi-trigonometry sithetha nge-direction. Usuka khoka usuka emfundi wenza lento ingathi ngu plus I Cartesian plane on the far right hand side you write zero ayiqoqi then xa uhamba clockwise okwewoshi le analog wash I wash le inosiba xa uhamba clockwise I angles zakho zi negative then xa uhamba anti clockwise I angles zakho zi positive u anti clockwise kuba uba ubuse right uyajike nyuka ubheka phezulu on top. So it's about positive 90 degrees. Uphinde uye on the far left, positive 180 degrees. Uye down 270 degrees. Black hat is in plane back to 360 land, I know zero. Kau move clockwise, galugum fundi kengu kusua. Pago zero on the far right hand side. Usuwe gu zero uwa be clockwise, okwe woshi leo siba. Ugetu ba usuka upeke zanti. So la angle kengu ita bang negative 90. Uphinde negative 180 pia on the far left. Ibe negative 270 ke ngopha phezulu ibe negative 360. So funeka uyazi uba I sign kwi trigonometry ithetha I direction ozawuhamba ngayo. So le nto ye negative angle yomfundi iqaphele uba ngokwe Cartesian plane xa uhamba anti clockwise usiya kwi right hand side usiya phezulu uhamba anti clockwise zi positive angles. Xa usiya kwi right hand side usiya ezantsi uhamba clockwise I angles zakho zi negative. Kwaye ke ngokuba unosign negative theta, for instance. Dlangoti ke mnale, once ben entering on negative 2, funa kutate ngoba ibingu 0 minus 2. Uba uno negative 5, ibingu 0 minus 5. So, uno sign minus theta, itate ngoba mfundi, ibingu sign 0 minus theta. Uwa mlo locate to 0 wako paya. Kawusiki minus, you are moving clockwise. So, itate kutlondo lewe kwi fourth quadrant. Kawusiki cos minus theta, londo lewe kwi fourth quadrant. So funeka ubambe ngoba i-negative angle ezimeleyo nje geqe ikwi fourth quadrant. Utsho ureduce ke ngokumfundi, utsho ufumane answer yakho phaya. Remember ke mfundi, enoba ureduce ufumana i-marks ngokwenza loo nto leyo. So ithetha ukuthi ibalulekile into yobamba la Cartesian plane, ubambe laa nto benzithi xa kukhona u-90 okanye u-270 noba u-positive noba u-negative i-sign. Usign uyatshintsha abe ngucos, ucos atshintsha abe ngusign. Uphinde futhi ke ujonge isign ye-trig function, kula ASTC. So ithetha ukuthi i-reduction formula ibaleke kakhulu apha kwe trigonometry sinayo ke nendlela yoyibaleka lanto le ngokusebenzisa calculator
uba awukho siphe nalo i chance simpendulo base yakwazi u Esihle Nkumanda uthi yena if 10 22 is equal to t write the following in terms of t 10 2 02 10338
okay
degrees yes degrees we yazi qonda ze degrees is yeah 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 my best teacher mnandi product yalomfana sisisele senyathi big up se wandifundisa andikwazi
ukufunda ayabulela kufunda ndibanga noma ngibani igama lakhe
ubuyiselwa tyali mhlawumbe isamatshata wamazi ngelinye
oh okay yamazi ndanimtitsha ngoku yanditsha ukuthi ukuthi ayibazi indlovu ngapha emqandulo
simizizo emibini ke ngoku nawe
andiva ke man
sinemizizo emibini kunye nawe ngoku
yes mangiqibezele nje ngonika nje idirection lona umntana obuze ngalena into ibuyela back kweza definitions ibambe umfundi xa kusa 10 23 is equal to t la t ngu t divided by 1 khumbula mfundi 10 23 is equal to t simply means 10 23 is equal to t divided by 1 abe u 10 ngokwe definitions ibe ngu y over x so itheba la t ngu y u denominator ngu 1 ngu x uye phaya kwi triangle yakho kwi triangle yakho khumbula mfundi ecala vertical ngu y so itheba ukuthi ecala horizontal ngu x itheba ngu 1 utsho ke ngokusebenza i Pythagoras theorem to get ihypotenuse ihypotenuse yakho ke mfundi izaba ngu square root of 1 plus t squared then enye nenye ke ngoku uzawusebenzisa so khato ya uzoqala uzi reduce ke za angles ingo 202 no 338 suko yike kobona engizwe ezinkulu because uyakwazi ureduce kaloko ikufushane no 360 enye ikufushane no 180 you reduce you get the answers kungenza lo bafundi i trigonometry ijonge nje nendizo zintathu ngu sine ngu cos ngu tan akukho into inzima jonga i definitions reduction formula identities equations functions as well as solution of triangles ube uyigqibile ku 40 marks omhlelowo ngicima xa sima ni chance kwakhona sawuthetha kakhulu nge-solution of triangles abafundi yeyona babethayo ndifuna ube nexesha elininzi yona o-sine rule no-cosine rule no-area rule kwakhona mandiphinde ndibulela kakhulu Sibusi naba kumhlobo wenene ngokusinika eli thuba ndisithi bafundi watch out tomorrow as Eastern Cape Department siqalisa into ethiwa zii-virtual classrooms phaya e-East London you can stream live ke mamela ku subject advisor notishala wakho inkosi
all right ngathi solutions are better ke kuvekezayo bayangena bafunde inkosi kakhulu siyabulela mnumzane Njomeni
inkosi kakhulu sis
all right esizwe sidanga uthi yena i podcast bayasicela ithi producer ke nasifumana i podcast nima niphulaphula nje kwinqubo zethu i podcast nama nisifumana sele khona ke unondaba wethu ku 5% kwimfundo ngezenhlalo sawbe sijonge i forte ke le coronavirus kubasebenzi kunye naye u Miss Nomfundo check osuka phakhe kusebe lezabasebenzi